Bonani and welcome to The Balance, where we balance your identity. Igama lami uThobile Makhumalo wakwaMsebenzi. I do speak out every Saturday between 10 and 11 a.m. and angihambi ngedwa njengenjwayelo.
Oh yes, igama like Sparta. I do the weekend breakfast show 6 to 10 a.m. Khona la kuyivuma 103.
And namhlanje ke njengehlala yenza of like siphethe amakhehla and sanibonani. I vibe noma umoya unibambile umoya nibanjwe umoya we interracial
uhlala unathi ngaso.
Yes. Awumbambi kube uyi breeze.
Siyalekelelana nomoya. Ah, kosiyabo. Amakhehla bangakazi introduce nabo abantu bami befuna ukwazi. So bani amakhehla? Amakhehla njani lawa fresh?
Angawona amakhehla.
Spiritually amakhehla.
Okay.
Ingakho kulula ukuthi uma uzothi amakhehla. Ngoba uzothi uma usulalela bese ubuza ukuthi lezi insizwa seyiphila isikhathi esingakanani. Usibonelo akasibiyalo nikhuluma naye ophethe lona ikhehla omkhulu uhlobo yenhlwathi. Ilona leli khehla elingithuma yonke le ndawo ukuthi angihambisele kamoya, ngithuthe nozakwethu khehla lakho.
Loyo umkhulu udaba lamanzi kodwa waselobongalanga.
My God.
Okay, so buza amakhehla. Sizonibuza-ke madoda lana. Ngoba sikhulumile safike endlala kwi-episode edlule ukuthi nasi simo la iy'nhlanga ey'mbili zihlangane. Mhlawumpe angazi ngayiqala from which side of things ukuthi ingabe ngokwezwe sikhululekile ukuthi singahlobana ngalolu hlobo. But-ke from iside lakamoya khehla lakho khona mhlawumbe ungakusho just to kickstart this discussion.
So ikhehla ngakangene mhlambe ukunaba kancane but lakhe ukuthi kule kulodaba esikhuluma ngalo ubhuti uye omhlophe and then usisi ungapha ngakithi. So kwenzela ukuthi as much as nizokuhlanganisa bonke ngoba kuyenzeka kwenzeka the other way around. Kodwa ke kule episode esiphuma kuyona it was usisi owenza izinto zamasiko omenshinile ukuthi kubo they are very spiritual and ushada nohlanga olumhlophe.
No, mhlawumbe ngizoke ngibeke kanje ukuzizwakala. La uma senza umsebenzi wasemsamo sihlangene kakhulu nale ndaba le iyasifica kakhulu. Kodwa indlela eqale yaqhamuka ngayo ibingaqhamuki ngale ndlela esiyibona namhlanje. Njengoba nazi ukuthi izwe liphuma kuphi. Izwe liphuma la bengavumelekile khona kuqala ukuthi inhlanga ihlangane. So ngaleso sikhathi kungavumelekile ukuthi inhlanga ihlangane. Bengingasho ukuthi kodwa ihlangane. Bekwenzeka noma bekwenzeka okunye ngizothi illegal. Yabona? Ngoba beyihlangana ndlela thize kwesinye isikhathi uthole ukuthi okunye akukuhle ngoba baningi kakhulu omama abahlukumezelana endaweni enjengasemakhishini. Yabo uthole kwezinye isikhathi ezinye izinto abakwazi ukuzikhuluma, ezinye izinto futhi zigcina ziphele lapho nalapho. Yabo lokho sikuthole kuphi na? Uma sesisebenza bese uthole ukuthi umuntu uzoba ney'khathi la uthole ukuthi khona mhlambe emakhupheni akhe sisebenza kakhulu ngamakhupho kakhulu ukuthi siyayivula kakhulu leyo avenue ukuthi umuntu akakhuphe khona kuzobuya iy'nkulumo. So zizothi-ke ma zibuya iy'nkulumo kuthole ukuthi umuntu uphupha kakhulu abohlanga oluthile bese confuseka ukuthi kwenzakalani mase kunje ukuthi ngaphupha abantu abangelona uhlanga lwami. Kanti yena akazi ukuthi emlandweni kwaba naleya episode eyenza mhlambe aze athole even ibala eligqame ngale ndlela asuke yiyona. Yabo namanye ama-features athile angazi ukuthi yena anomlando kubo ngoba kukhona into ethile yenzeka. Yabo so leso sigameko ziyahlangana-ke nazo. Yabo kodwa-ke ikhathi ey'ningi futhi ukuthola ukuthi uma kwenzeka njengale khaphule kade ikhuluma ngizothanda ukuyibongela ngoba uba uyakubona ukuthi ngathi ku-genuine. In most cases akuvamisile ukuba genuine. Yabo uthola ukuthi noma ngeke ngizomamenishine kodwa nje ama cases amaningi bavamisile ukuthi laba bezinye inhlanga kuthina bazothatha u cream yabo bese thina sithathi i last bus yabo ukuthi sikhalela nje uhlobo yabo yizolona kodwa okubheke nje kikwe kwa isikhalo even hayi mhlambe la South Africa phela even overseas nase America no laba mabethatha bathatha u cream bona and thina sikhalela uhlobo yabo yes kodwa ke ngibona ungazuthi kuba sisi nobudi lo uyabona ukuthi cha ngathi kuyahambela kuyaphila futhi kodwa khona into engiyiphikile kusisi ukuthi uyambona ukuthi uma ekhuluma kukhona i-background noma lokho esizothi inhleze yalento engiyishile ekuqaleni ukuthi kukhona ukuthi wayezalwa kukhona ohlanga emndenini ngoba awuvele uthande into ongakhuliswanga ngayo nento ongayazi like ama-flower yabona lezo zinto yabo sithina we believe spiritually ukuthi kunalo muntu osuke evuka kuwena yabo so uzothola ukuthi back kuma ancestors akhe yabo mhlawumbe umkhulu wakhe yabo owayenaleyo tendency yesilungu
but umkhulu omunye uzothi ingenxa yokuthi ukufunde kulezi ikole so angithi into eyenzakalayo uthatha umntwana emncane uyomintroducer kulezi isikole lezi ama-multiracial schools. So mangabe ufika kulesi sikole lesi afika abone izinto noma ngathiwa ekhaya zinjani but afika abone lezo zinto lezo through abantu manje asehlangene nabo. Omunye uzothi ene ngoba mina into engiyibukayo futhi lakhe ukuthi umntwana o-vocal umntwana o-forward ula yabo so kuyavamisa ukuthi abantu aba lelikama ngizolisho because lingelishiwo namina abantu abaphaphile yabo ukuphapha not in a bad way but abantu ekuthiwa bathanda izinto mhlampe if ngibeka ngegama eli-right so kungenzeka ukuthi it's because of i-history noma mhlampe ile nto yokuje uthathekile ngoba
ngiyibona leyoiphelaumaleikhethelizamkuzichaza ukuthi kukhona lezi zinto lokuthola ukuthi you're not aware
yes
but this was mangabe sikuthiwa zoom into yona bese kudiscoveka ona uzocala ukuthi hayi just me ngiyithandela le nto kanti hayi sekuyilo muntu lo
osubscribe
uma ngabe futhi sizoyibuka ngalolu hlobo ukuzalwa komuntu khona le ndima esiye sikhohle ukuthi kusuke kuzo-reincarnate omunye umuntu lapho ijourney yokuphila kwakhe ihleliwe already yabo njengoba ihleliwe ijourney yokuphila kwakhe kuyaziwa ukuthi uma ngabe sekufika kule stage lo mntwana ukuze akwazi ukusirecovela yonke lento yethu eyalahleka ngokwethu traditional okuyi-legacy yalayikhaya yabo sizomthatha siyimise emultiracial yabo buka uma ngabe uzobuka uyubheke i-background ethini lo mntwana uyabona ukuthi izimo abahlangabezane nazo kakhulu uma ngabe kiwa ngakubani kubaba right umntwana sengisho ku-husband u-husband uma ngabe ubheka une-background engeyinhle ngokuxhumana kwakhe nabazali
yes
so wena uzobona ukuthi even nangakhona ngale bayinqamule ngababomi impilo yakhe nabazali
bemphushela
ngakho ukuthi laba akazogcwala one abebala sikubeke ngokusobala abayifake entweni bengenalo ithemba i-trust iyona ehamba phambili so ukuze uyibuild i-trust naye kufuneka ube usizo oluthile azolibona athembele futhi kuwena
mhlawumbe usayisho kanjani uyamuzwa and uyambona ukuthi sizothi umhlophe kanti it's not like 100% mhlophe
yes
uyamuzwa ukuthi waye noma ekhuluma olimi lwakhe ukuthi ungathi wangabe wentwena yabo
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uthe mangabe ethi okokuqala sizoqaphela. Size sisho thina sithi yazi ingane zethu ukufunda kulaba bezizwe ezikoleni zakhona. Seyifunde ukuthi zingabi na inhlonipho egcwele. Kodwa yena ukwazi ukuhlukanisela, yes, ukwazi ukuhlukanisela hayi. Mina indlela engizi expressa ngayo ngidrive umuntu phambi kwami.
Inhlonipho
kuyena in a space, hayi ukuthi vane yakhiwa iyaphele.
Okunokwenzeka ukuthi khona umuntu omnyama kuyena
lezi. Exactly. Because yeah, okay.
Owenza ukuthi kube khona isense phakathi kwalo dadewethu.
Okwenzimuka ukuthi usezithola kwi-position yokushonisa impepho.
Yeah.
Listen, this guy, his story is an interest, I'll tell you what. He's even saying he watches my show.
Yes.
And my show, one day we will find this man interested in polygamy. Because now he wanna take pictures with me because he watches my show. What is it that interests him so much in something that he doesn't believe in?
You
know? So ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke singafisa ukuthi si understand more ukuthi like usisi uthi halamozi yabo but under general if ukuhlanganiswa ke manje izinhlanga ezingafani yini ekufanele yenziwe ukwenza isiqiniseko sokuthi ngoba phela nalowo unento yakubo nalowo unento yakubo and lezi zinto zowu-2 angani noma ziyahlangana noma asihlanganile but engikwaziyo ukuthi kuhlukile la nala kodwa khona mhlawumbe la kuhlangana khona in a way I do not know so yini le kumele yenziwe ngoba uzothola kunomuntu obukele manje othi eshikwangcono naletha amakhehla azochaza ukuthi njengoba nami interested ekushadeleni olunye uhlanga mhlawumbe i-direction you know kwenzela ukuthi mhlawumbe naye ubantu into encane ukuthi angazi noma ngenza i-decision e-right yini ngokosiko lwami you know
okay. I guess beke umuntu mhlambe ongakangeni emshadweni kodwa ke sibheke umuntu ozophuma phakathi kwalezi inhlanga zombili yebo zingashadile yebo into yokuqala nje kufanele siyazi ukuthi wonke umuntu une right yokuphila and umuntu mayila emhlabeni osukelethe uNkulunkulu nge reason ethile let alone ukuthi nina ke nalo umhlaba nizibona izathu zinja yebo. So ila qhamuka khona ke le lecture ni na umuntu impilo yabuze na ibe smooth kuye kufanele le ndlela afike ngayo iye ukukheswa kodwa niye njani ihlanjululwe
okay
yayizola so kufana nalana ke manje sekuthiwa sekuyahlanganiswa ke lezi inhlanga zezinhlanga zombili into ekhona into eyenzekile into enama results esingeke sayibuyisele umuntu
yes
isidipu kakhulu yebo ukuthi ungaphinde ukuthi ayenzeki ngabudlana ngesikhathi yebo ikhoni iyaphila yebo so ama solutions ke manje ukuthi mhlambe udila kanjani nayo mayisifikile noma isiphila yebo yilobo ukuthi ke mase kufike ekutheni kodwa ngicela ubuyela kancane kule nkosazana ngesikhathi ithi iyamthatha umfutho lo yebo yamuse ekhaya yamtshengisa ukuthi ekhaya kuyaphilwa ngesiko yebo ekhaya yabona ukuthi lenkosazana uyithathile wayifaka kuphi kulesa sikole kodwa isalazi isiko kusho ukuthi lesa sikole asiyidayiluthanga njengenqwaba yabantu abamnyama ukuthi uma kungangena kulesa sikole vele kudakwe imfundo kudakwe yini yonke into ungazathi ukuphila kuphi yebo kodwa ke yembona ukuthi yena usayibambile uyayibuyisela lapho yebo so ke yonke i-situation esihlangabezana nayo ikhona indlela yokudila nayo ukuthi uma isifikile isiphambi kwethu yebo find a way ukuthi le nto ihlanjululwe ngoba mhlambe ifike ake sithi ifike njengehlazo ifike njengokuthi manje isikhona i-situation iphambi kwethu yebo sithola indlela futhi ukuthi siyihlambulule spiritually ngoba isuke ingaphethwe yithini kukhona umdala odala yonke into
yes in terms of all these other processes here now umshado kuze kufike ekugcineni khulunywa indaba yenyongo ecase njengalena kuye kwenziwe njani
kahle kahle into lena emnandi kahle kakhulu ngoba yenza nje uzofika owesifazane ake sithathe kule case ekhona njengamanje uthi owesifazane unosiko kubo usiko lakubonumile luthi mangiphuma mina la ekhaya kuzomela ngiqale ngicelwe uqedwe ama ukucelwa ukukhutshekelwa kuma negotiations elobolo lonke ngoba ukucela nokulobola kuhlukene abantu abakwazi lokho mana nje lobola negotiations work yabo uma ngabe usacela uzofaza ukucela isihlobo esihle right uma ngabe usulobola sekukhulunywa ke manje ukuthi yini oza nayo thina silindeleni kwena yilapho ke ingakho kuthiwa lobola negotiation kusuke
kuzokhuluma
yebo
ukuthi melane ngokuthize no matter iculture yakho ithi leya ithi fast melane So that does this mean babusibiya ungenzeka ukuthi libe diluted in a way usiko based on ukuthi sivumelana nangani waphela nalo usiko olumile ukuthi sina siya negotiate sivumelana ngani doesn't mean ukuthi usiko luzoshintsha
yebo kungenzeka ngoba ngisho ngabe kuthiwa kulona uhlanga olumhlophe noma ngabe uhlanga lokuhle ngisho thina
singakholelwa
nje leyo singakholelwa into eneyo ingakho kuye kuvulwe iplatform yokunegotiate yabo bese lithathwa lenziwa usiko ngendlela efanele ukuthi okay mayiphume intombazane la ekhaya ayiphume kanjani na ayiphume ngenyongo khona kumnandike abantu abazokubuza uphumile ngenyongo ngabo uzokwamukelwa kanjani ngale yabo kufuneka umkhwenyana ukuthi mina yonke into yami njengomuntu wesifazane uma ngabe mina njengoba ngumuntu wesifazane wesomnyama uma ngabe ngile ngithathwa ngiyoba unkosikazi kunabantu bala ekhaya engiyoshada nabo bakwelikamoya spiritual right so le hierarchy yakithi engiyoshada nayo iyona ibizwa ngendlela eyona ngempela umkhwenyana njengoba ungithatha ngicela wazi ukuthi mina yakithi hierarchy ngeke ize respond mangabe ungashonisa impepho noma ufake isinemfu noma ukhanyise ikhandla so lezo zinto
babusibiya manje usisa kwenye itopic yangelinye ilanga yeenkolo ehlukahlukene la khona kushadelwa ngoba leyo kuhlukana kohlanga bese kuba khona ukuhlukana kwezinkolo la khona nikholelwe entweni ezingafani kholelwa kusiko olungafani iyona siyenze njani cishe ube yeah. Topic for another day
kodwa it's been very interesting ukuthi ekugcineni konke kuthi noma kuhanjwe kuyiwa phambili but akukhohliwe ukuthi kukhona abantu esingababona ngehlele nyanga kufanele babe involved kona yona yonke le journey going forward mhlawumbe bazo-approve ezinye izinto ezinye izinto bangazi-approve but the fact ekhona ukuthi need to be engaged ngoba ngeke ngasho before ukuthi lento yokuthandana it's not about the two of
you.
Labantu esibabona ngihlelenya. A lot of people abanesting in this thing. Yabo? So ntamuthi leyo nto leyo
ukhetha. Ma ngabe ngizoyiphusha, khona indawo engifuna ukuyikhava
kakhulu.
Enayo le ndawo ekade ibuzwa umama Khumalo ukuthi kahle kahle uma ngabe sekuziwa ekutheni liyakhula ama-negotiations lawo, sekuze kuyathathana. Sekungena iy'ndaba zosiko lonke luze liyopheleliswa nendlela abazoqhuba ngayo ngalesi sikhathi kungena-ke manje iy'nkolo ngokuhlukahlukana iy'nkolo ngokuhlukahlukana zohlale zikhona abantu bazithathaphi iy'nkolo na yingakho sirilayela ekutheni yonke into ibike bese uyayiphuphela uma ngabe kungafiki lutho then sesizonegotiate-ke thina nawe ukuthi okubasic kuphi then it's good. Otherwise, yonke vele ngisho ukuhlangana spiritually lokho kusuke kuhlanganiswa ngisho imimoya iyahlangana kodwa ngisho usiko lokuhlanganisa leyo moya yabo
ayi we all know ukuthi mase kufikile amakhehla mina angishiya kune-confusion iphinde futhi ngithi kuyamvuleka kuphinde kuvaleke mbo so amakhehla ohlezi esenza nje kazina nani you know but ke ngicabanga ukuthi kuningi esikufundile namhlanje and if usekhaya ubusenesifiso noma mhlawumbe i-direction yakho uyayibotha ikuphushela towards ukuthi ushade nolunye uhlanga noma nowenye inkolo uyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle so akukho okuchithiwe la mangizwa kahle kunalokho kuthiwe konke kuyakwazi ukuthi kugezwe kusebenzelane kube okuhle kusho ukuthi-ke you are on the right track ungaze ushiye umuntu wakho bakithi umthanda nami ngeke ngishiye wami sir asibambelele lapho This is why we are on the balance where we balance your identity since a show ukuthi wena wazi in and out wazi ukuphezulu nokuphansi so but like ngicabanga ukuthi iyona le
ayiyona lesuvale nje ayibhoxa nje
amnandi
bese ngiyayona uma ukuthi ngiyangena ngomzweni ngiqale phansi
okuhlula amadoda akuyazi uma Khumalo uqedile
the balance in your identity